Aro. Kumi na nne supu.
Aro.
Kumi na nne bora. Sirecho akembeshe. Along lilo.
You're in the mix with DJ Celestar to the world.
Iki bamba sana basi puli top. Selector chesa doba once from the top.
Dojo mabel, dojo. Dojo mabel, dojo mabel.
Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Dojo mabel, dojo. Dojo mabel, dojo mabel.
Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork. Lakini jua BD tunazoza. Magrami tundo tunangoja Donjo mabel, kwa mdomo ni kubel Na doba joni mwaki ukipenda imeliel Napendwa na mapeng, na wote joni ten Niki kusalimia unanijibu tumabel
Napenda
Napenda vile magala wamekuja wamebeba
Napenda
Napenda vile mamanzi wamekuja wameiva ah. Iki bamba sana basi bulitop Selector chesa doba once from the top oh.
Donjo mabel, donjo Donjo mabel, donjo mabel
Tunisha speaker, we mash it up Fire, we light it up oh.
Donjo mabel, donjo Donjo mabel, donjo mabel
Kumbabas, kumbabas, kumbabas Kong, 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 kong Kumbabas, kumbabas, kumbabas Kong, kong, kong
Falaka fegi ya kianza joku mlein Fedi ucho maganja vedi ya nasao ni plain Cut cocaine ufate cut cobain Ni ma tap 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 Adi si attain Niko na alele na nakauma adiche Pandia left ni gwede Iyo ingine ni chen Antaka ni mlele na kutuma tablet On to the next watu finyi replay
Nimekwe get na mavitu mingi no vana nimekuwa nikiu wa vas Hini kakas wali dash pata kashindo vilo hata irivas Abi the worst of the best no vana nikimada na sema tina jigas Na nika rest the case nikapanga vide na weza nika jie match Neku rejust test na wonyo Nesha videneza madadares Kai ni contest Masi ni wache ni kikingia jimpress Naweza confess Nimeko madara kutoka ni wache tei madenge nako Mesha videna wa manganga joni kama ni mei
Kumbabas 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 Kong 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 Kumbabas 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 Kong 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 Kumbabas 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 Kong 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 kong
Hatuko kwa misa utadhani kanisa Jaza nani katuko kwa nisan Tumejaza nani katuko kwa nisan Ndranyamina umbru mwona nisan Hatuko kwa misa utadhani kanisa Jaza nani katuko kwa nisan Tumejaza nani katuko kwa nisan Jim na ni grizzling Hadi simu number itakusho ever busy I'm like peas in the pods Squeezing in my bees now on rotation Busy B Mtuangwa tonanga baby umeshindwa na machizi Nguna kwangu weni madama Hok na ngam Story zangu umesikiza izinta fall salam rock and kaminya Denge kanipengi na bidi na kafinya Sizi za sika simrisi utajitoa Pimp wake akaniuliza umetibiwa poa Chicks camping langata uko rowera oh senior citizen akalia ah
Chicks camping langata uko rowera oh senior citizen akalia ah
Ndana mimi na wombr Mona Lisa hatuko kwa misa utadhani kanisa jaza nani katuko kwa nisa tumejaza nani katuko kwa nisa Ndana mimi na wombr Mona Lisa hatuko kwa misa utadhani kanisa jaza nani katuko kwa nisa tumejaza nani katuko kwa nisa
Tuna kosi na kujuya dimanga Shika morio kuna vile tutakatiana Ni head but nilimkataka ni punch na panga Nikona yangu naona tukikatiana Staki ngori mob, staki staki ho, staki kasiro, skuji kasido, kasindom, nafanya na float, staki ngori mob, staki ho, staki kasiro, skuji kasido, kasindom, nafanya na float, siko na tianka ingia chinje, pake, tema bop, hezi kafanya ni change, one dead, never me, najwa kushina wase, sanse, na mpes, rather ni nise mge, lege, chinja chinja maliza ule, le, se, be, finya finya ndo ni squeeze muere, re, je, screen clear, lazima itoche, muere, sezi ya chana na ea ende, niko soba nasikia, lakini sipoa, nasikia poa nikianza kukohoa, inakubalika wakituona wanajiondoa. Tudu mcheki ngoge koshanda kutoa sini mabuta kwa visi kababa tunawanyoa lukudiriba tisho ya madoa doa ni mpua kini kisi ndo na poa kani meja mchaleke linidigida menondo na mungoa rivye mepasuka cheki na overflow kani videvu na rusha kata iso malini choni lakini kata iso sindo wale tulichora makula kwa blackboard siyezi medibase na kuna murio asi di weni follow me chipimp bado weni pb kona mbling tatu moja ndo kona resi di cheki chua mgia chua mkari ribu ofisi stona akosi na kujia dimanga shika morio kuna vile tutakatiana ni headbutt nilimkataka ni point na panga niko na yangu naona tukikatiana staki ngori mob staki ho staki kasiro skuji kasido kasindom nafanya na float staki ngori mob staki ho staki kasiro skuji kasido kasindom nafanya na float Venye na waviu, angle ni side mirror Kaki lori ni mejibebe majicha Tigo sani fing bado sipo makinika Sigoe mras kumagunga adi rehab Country ni pige hype ni trace mamita Jam down na nijipi ni takatisa Namba ni jamo bado zai badilisha Labda mtando ni wangore na class Juo tuliwaii Saina wazoza na S-class Sima ka Tesla magot Mindo shepherd Shofa stay Safari na jipeleka S-class 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 Convoy Convoy nda inaongoza ni defender Strangers Z Strictly na kwaga members Backbencher Ndani ya S-class Backbencher Ndani ya S-class Nula zero mileage nda speedometer na cheze ya 260 Zamani kwenye wako kwa jikli Roll kiji kwa model ya nani digi Neza jitangi neza busy Zero mileage nda speedometer na cheze ya 260 Samani kwenye wako kwa njikli Roll kiji kwa model ya nani digi Neza jitangi neza busy Chase cash bila shortcut But road kiwa na jam na tumia wrong turn Very sure to the crash S class Kigonya mepitishi wa stima kabonda Na tumia kama Trojan kwa mademzao Kwa fulia toja Dirisha zikuwe top ni hotbox na maboza Kabaridi ni warm up Full tank na mediku zoza long time Tuo tuliwa ii Saina wazoza na S-class Stima ka Tesla magot Mindo shepherd shofa stay Safari na jipeleka S-class, S-class, S-class Convoy, convoy nda inaongoza ni defender Strangers Z Strictly na kwaga members Backbencher Ndani ya S-class Backbencher Ndani ya S-class Ukizua tararuli wa red sun Ficha yu wa mam Neza sikia mindo step down This man kufanyia disinfectant
Ni rea bombo neza kutuwa ngira usof tukai sonjo Na si uchawin kazi mob na kumba solo Mimi steak kwa minigo shoda na michoro ah, Kani na mkaf kak kipenda dip steam Na msaf na mpeleka mbio half time pass Ikisha mwagika haizole kitab Hini easy na kanikola na mdish Kuda yote kuteta juu ya tip Kipsi gisim kuteta kudip Katika kakiza mabasi kan Kare one kan, kare two kan Kare kare Akinyonya poa na mari Bombo ay nyima, nyima, nyima kan Kare one kan, kare two kan Kare kare Akinyonya poa na mari Bombo ay nyima bane
Banchoma yo, banchoma Baza chuma ni kijam, mini transformer Na mchum chum, nduru niza chuchu Shori ana tetema, akisusu Sani mpige busu, satu kate nusu Akipiga nduru, ikizidi washa bluetooth Jirani akishuku, keja tuko bubu Nikipenya shimo na ni mada mini dudu
Hini easy, na kanikola na mdish Kuda yote kuteta juu ya tip Kipsi kisim kuteta kudip Katika kakiza mabasi kan Kare one kan, kare two kan Kare kare Akinyonya poa na mari Bombo ay nyima, nyima, nyima kan Kare one kan, kare two kan Kare kare Akinyonya poa na mari
Juhi ya jaba tumeseji tuko on Zimeka na shiku wa resbio Wana die from tuko na dimitisha Mahuku kuna liwa gange mbio Juhi ya jaba tumeseji tuko on
malaria kama Nigeria hapa Kenya kuna nizo keke na honoria lafu tumeseti tuko jaba na mawaria yule maana dera inachapaneza kalia
ai ai honey me waka somebody leo me ordinary kesho sama bani ai ai honey please come dine me let us eat nice but in Ireland
nina kiss to the city give me a kiss to your kitty kiss to infinity na die on the pill na sidani na kudai juu ya nyasha na sidani umeniwai juu ya cash
Ilikuwa nimetulia tu na kunywa chai ya tangawizi nikikula tu mayai Sina noma nimetulia walai Mtupa akakuja akishout akadai Guy Mejani mihadija Nikajua ukitua na jina ya ID Hapa kuna noma moje melibuka Ayayaya Who is this? Anakutumia nudes na emoji kiss Nikamwambia baby na than you overthink Hakasema wait Kitu last week Nilipata shati meja lipstick Alafu this week unani play na this bitch Kanipiga bare do think I'm stupid Tachukua vitu zangu ni kuachie hiyo nyumba Kuletea maboko wendele kuwakula Nikamwambia baby you know you're my life Mi ntakuwa I'm gonna make you my wife Nikapiga magoti nikamwambia I'm sorry Nikaanza kulia nikamguza roho Akatulia nikamshow ini ya mwisho 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 Aki baby nisamehe I promise you ini ya mwisho ini ya mwisho ini ya mwisho ini ya mwisho Wacha ni
take Leo sapa tunakuladi mpishi Bora tushibe Mwiko refu tunafungadi mshipi Bora tupike Kamba ya puto unweza kungewa Hauna mbota na bado timing unatolewa Bora mpishi jumpishi bora shaolewa Easy but niko easy ganji kitolewa
Baby don't touch me there Mikono weka juu in the air Ami say touch me there Sugar down low find me there
Hakuna cherry glass nikisha kanyaga zi I'm always on time Lakunya zime fit kwenye ninyo ni magreen
Your number gonna pay a gaki calls Likunisha ndenka jipata ni medals Tuduna bili hini dawa hini dose Spirit yiko so high uwezi shusha walai Baby don't be so shy tisha kenyo na die Feeling really high Kila kitu arai
Baby don't touch me there Mikono weka juu in the air Ami say touch me there Sugar down low find me there
Hakuna cha reverse nikisha kanyaga zi
Kata wine for me And take me back to December Okay, police a kipenga He met you and the referee Ashifura, ashifura Ashifura, po mekuza mulima Anaina ma, anainuka Atoti dedili, dedili, sudika
Kuna jari glass, nikisha kanyaga
Ringo
Ringo Ringo Ringo
Ringo Ringo Takutuza takutete Wanune wa vime I don't care Hawajui unachonipea Mbaka na baga Na siyo mamu ya dawa Weni mtamu mwaya Na unaga shumbaya Ukini kusa tunalegea Mwili wote tepepepe Kini suwezi atakutemea Kama mtoto tepepepe Na nyuma ni Muganda Shepu ya kitanga Ngozi ya kirundi Sura kinyarwanda nywele kisomali, macho ya Ethiopia, utamu Tanzania, akili ni ya Kenya.
Yule anayepinga asimame, anayepinga asimame, sema ukweli wako.
Kabeti kangu njama kashata shunu wana kata mzuri wewe meumbika mwaya ayoyoyo kisura chake ona umo.
I know the bar was so low, lakini umenivumilia, mahaba na yasikia mama, nakupa mia kwa mia. Baby you don't know vile umenishikilia, kanikinga wa dunia mama, sijui nikupe nini dia. Nafufua wahenga, matunge nyimbo tamu na mashai, mtu asijetenga, shaandikwa duniani na bingu. Mchuzi wendio flavor, imebidi nitemundi ache tujadili, nikatuma mshenga hadi kwenye East Africa mashariki. Nyuma ni Muganda, shepu ni ya Tanga, angozi ya Kirundi, sura ya Kigali, anywele Kisomali na macho ya Besha, forward ni ya Kenya. Tabasamu la Juba, yule anayepinga asimame, anayepinga asimame, sema ukweli wako.
Kabeti kangu njama kashata shunu wana kata mzuri wewe kate umbika mwaya ayoyoyo kisura chake kata umbo.
Nilikutana na Kilimani Nairobi 2015 kibaridi cha asubuhi kijua fani so kikali saa tano. Nairobi 2015 nikamchagua yeye katikati ya wenzake watano. Nikamuomba kaniomba namba, moyoni Mungu nikampa moja. She's my number moja. Nikamuomba kaniomba namba, moyoni Mungu nikampa moja. Now she's my number moja. Yani namaanisha kwamba Ndo tushawana.
You're in the mix with DJ Celestar.
Zangu bichi na lopepo wa bahari alinipita kama meli, anayumba yumba akidondosa kishenzi. Oh, Mikocheni kamfuata utadhani zombi, habari gani bona uko lonely, jina ni gani akasema Zari. Nkamwambia aje
aje,
kamwambia kwangu ni
kwake,
nimshike wapi ndio
aje,
taka moyo wangu we
wake.
Watangoja sana wakitani ya tutachana, mina yeye tumeshaifana, na ichapo siku na mchana. Yani na manisha kwamba ndio tushawana, tushawana na yeye, sami tunaye
tushawana,
tushawana na yeye, sami tunaye
tushawana.
Kurasa kukusifia, matusi naiona basata wakinifungia, theruthi zirana zopata mia filmia. Mjusi ukuta wa parasta na uparamia, na kama penzi ni chupa la bia, ni pesa na we mlevi, ni umbe yumbe njia wa mana kukuipi dunia pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
You're in the mix with DJ Celestar to the world.
Kwenda gachuo, ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue ufunuo, oh, nikupambe kwa matari mwili niwe nguo. Na kama penzi ni chupa la bia, nipe sana kwa mlevi, niumbe yumbe njia kwa mana. Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Kuna mapaka mjini ila mama suwemu,
kuna madango mjini ila paolo suwemu.
Uamuzi bora lofanya ni mikuwa na wemu,
kama sio wewe ni bora ni wemu nyewe.
Kwanza waweke karamu, tuime tucheze, tulitunywe tujigaragaze, hadharani tuweke.
Pacha wangu wa upani, elewa ni wewe. Shida zangu zako zangu, mzigo nipeni utweke. Tunapokezana
ukilebewa, mzigo na upokea. Pamoja tunapambana, ukipata na mimepata.
You my guy, you are my charge. Siwezi kukusaliti kiso mtaji, na yathamini mahusiano yetu. Na mama Mungu alinde.
And I will ride this wheel until they all fall off. Ukidondoka na dondoka na wewe. Cause if you ain't got love, then what do you want?
I'd rather be with you in this cold world.
Kuna mapaka mjini ila mama suwe.
Kuna madango mjini ila paolo suwe.
Uamuzi bora lofanya ni mikuwa na wewe.
Kama sio wewe ni bora ni wewe mwenyewe.
Katuma tuni bata fili shuta. Don't take bad man fi fali pupa. Chante, danse, lage, uye. I pull up uninvited when I put a fire in authorization. Because my presence is a gift from God and you looking like a ninja. Baby, chante, danse, uye. Booty like a circle. And I go handle them carefully. I knew you would address for me. You be shelly time for me. Don't even need part of me. Rockin' in Lamborghini me. Shelly new susa.
Come with
family. For you BBL baby. Family. Shelly new susa.
a plus les condamnés. Je remercie des bas, on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y'aura trop de débats.
Hello, hello, go back, go back. International, no be locked. Don't you find your hands, bring you closer. Show you how to dance to my comeback, 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 comeback. Hallelujah. Got too much money, but I'm still a shooter. Don't take bad man, be belly poopa. Cause my money bigger than you go sooner. I'm tired of like I'm in the Yakuza. Je n'ai comme un fils dans ton Medusa. T'as pas campé à la paix comme un soutien. Ma fille cherche un homme pour qu'il est tout.
Fortunate to the day for your midnight thoughts. Like Ovi Angelina. Nobody will see you when you go for like crop. My beautiful ballerina. This is no ordinary flex. When I see you, I can't look away. Let's conjugate and off you wait. Light it up, light it up, light it up. Step in that room and you just light it up. Life is short, we are just, give me love. At any cost, any damn condition. See your affection, I waiting, I want. You did my prayer for church on Sunday. The holiday, me and you supposed to. Hallelujah, the way make me go, my love. Lolo, show my waka chope. Oh baby Angelina, you are the sweetest thing I know. Oh baby Angelina, what did they do me some way?
She ordered a good man, but she got a bad man. She not feel live without social media. Stalking me with a finsta, yeah. And she dey try make me her mister. Anybody got time for that, Tamina? As you can see, you need plan B. Pregnancy is not for me. Check your fee, I shall not be. No try put me for trouble, girl. She asking, boy, what are we? We better be what we have been. The stress me, no fast forward me. She want to call me with a dream bull tete. And I dey boy like JJ. I dey play home and away. And I dey give them take, 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 take. Me with a dream bull JJ. And I dey bring my take. Cause I dey give them take, take.
Can you love? Can you love, baby? Can you love? 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 Braca. Batista, taking the leak and no chesa. Every guy mad over you, they wanna buy you with paper. Yeah, yeah. Only wanna have a good time, so you put a new strain in your wrist, la. Yeah. Never want to be alone, so you go dancing with strangers. Yeah, yeah, yeah. Looking for love in all the wrong places. You've been running from life, but you cannot hide, baby, let's just face it. Can you love if you don't love yourself and you feel like you don't matter? You feel like nobody understands the money that you got to get. Baby, I'm right here. When you need to roll one, I will pass you the lighter.
party, a party, a party, a party, a party, a party, fun. Party, a party, a party, a party, a party, a party, more. You a party, 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 a party, a fire, yeah. Party, you a party. Oh, your body a fire, yeah.
Booty so big, me love it when you do the dirty wine, girl. Oh no. Booty so big, me love it when you do the dirty wine, girl.
What thing you carrying that body make I confirm? Oh. Baby, can I get what I see? Cause I like what I see. If this is a dream, no, no. I don't wanna wake up, no. Una vocata, me uno. Please don't wake me up, no.
Yeah, party, a party, a party, a party, a party, a party, fun. Party, a party, a party, a party, a party, a party, more. You a party, 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 a party, fire, yeah. You a party, oh yeah, party, a fire.
Sunshine, I'm a vibe vibe, na aki high eye, anaku bye bye, na makistashai, manadi alpha, ma ako fine fine, ako na samcham. Eka bairo kwa Pokemon ge wino, mini poke sin guzisha gino. Eka bairo kwa Pokemon ge wino, mini poke sin guzisha gino.
Police don't stop the party, iwake night and day. Kuna mashore kama chwale, wanasema wako on the way. Vile mepanda isijuke, lazima leo zilipuke na nana.
Ya kuchachisha na kila kitu tuache nje hadi mashida na nani hapa wavikome na hajashiba peka ugali na ni waribu jina take it slow baby please take it slow napenda unavyojilegeza wewe unipanga ho ai baby stunde home tufanye 1 2 1 2 1 2 4
kana kam sema ngwenda kase toto kike na mibamba na niwe niko ma vitu naweza shikisha na we kama ni sema eto ndele shani kaja ni kame fall bungulu ako magode mimi niko mabungulu ashajileta disha za machubulu tukalini bimaga kafurisha chululu shani kaja ni kame fall bungulu ako magode mimi niko mabungulu ashajileta disha za machubulu tukalini bimaga kafurisha chululu
koriko papa ashalia fantasy shiki kiche fanyi wacha maneno weka muziki sindo wabaya hizo zingine waga kiki maheta washageuka mashabiki nakuja mbio sana ukirudi utakuwa kaguru mkono kiwa chini kiuno ikiwa juu nikishika nitazama ndani chubulu na nijiona nisikia ama hauna kulu damu kaskari nguru mekanika ni ya chie story ya maskuru imebamba sana tuzitoke jusa tutaduzi tubebe zikishika nguka pungulu
shani itadia ni kame fall pungulu ako magode mini koma bungulu asha jileta disha za machubulu kalini bimaga kafurisha chululu shani italiani kame fall bungulu ako magude mini koma bungulu asha jileta nisha zama chungulu
vijo vile wadu wanaweka energy vizuri tamajani dance na mimi zoni gani wanaleta maizama bani tunaka vizuri dance na mimi
strani za kizimbi team si lazima ni dingi utani koma bibe na kuitha ya simpings tumishi lingeri ni dingli ya ringi dubis na nyinyi ni mezo ya free things Chehe kila tarehe manu sinanga penki Tuna kumekwet siyo dikite ni fest Tulimpa kacheri kutikite ni sieda
Yo, promised and delivered Zegze nigga come to dance, sezi kata Stoke cheza sifu mchazaji wa kulipwa Neje kiuno chako weni mwepezi Anakulio desi kukulafia sezi kata Wendo irori wendi ogata Dance kinyama pigwa serengeti menje Nilisho M7 that makende ni ya kinende Serereke usiende, aluta bila kwede Misheveve na sembe mbaka tengerere
Keti watu wanaweka energy vizuri tamajani Dance na mimi Zoni gani wanaleta maizama bani Junaka vizuri, dance na mimi Nje vile watu wanaweka energy vizuri tamajani Dance na mimi Zoni gani wanaleta maizama bani Junaka vizuri, dance na mimi
Takuna leka boss, leka, leka, like a boss Tuko jia kana, hapa na kuza kudim leta Leta ufala pa utakula maviting Neza dhani tumebona kumbejo ni taxi Nati upepo runda upepo nia Hapo na skia ni skile u Stingo ni Scooby-Doo Na kuzikia
zinaanza kushuka zinapandishwa juu, piga piga kale ka move mkuja mkuzu ati naikukupamba gonga tena toka hapo nasikia nisikeleu stingoni skupidu zako zikianza kushuka zinapandishwa juu, piga piga kale ka move mkuja mkuzu ati naikukupamba gonga tena toka juu hapo nasikia nisikeleu alute na tonesha turushe miguu vile vile zimeturaru tunasikia tuko majuu steam steam skipata kwa shikisha na mamuzi epe kale ka so tuko loaded strap na mafure naifanya leo siya tungoja giate shoke na naiki kubamba mbia selekta jo agode na kaki kubamba tupaluga tupaluga so siulete paza kutim tim 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 washa ki tempo niya natepa tempo yo bamba sano kiwa jing 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 gomba kashata nada shava mdegi mdegi hapo nasikia niskele u stingoni skubidu zako zikianza kushuka zinapandisha juu piga piga kale ka move mkuja mkufu ati naiki kubamba gonga tena toka hapo nasikia niskele u stingoni skubidu zako zikianza kushuka zinapandisha juu piga piga kale ka move mkuja mkufu.
And if you hear this sound, then go on, bend your back, go on, bend your knees, baby, shake it to the max. The DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max.
Man, she love.
Shake it to the max.
Man, she love.
Please just rewind, let me shake it to the max.
Bad man. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Your pussy fat in your shot.
Oh, you dealing with the boss,
yeah. Make your come first, could I never take a last,
yeah.
Like a ball pump up the pussy fast. Skin out the pussy for me, fuck it. Girl, you make it cocky brad. Original girl, some of them had in a cave.
And if you hear this sound, then go on with your back. Go on with your knees, baby, shake it to the max. The DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max.
Caribbean girl, me know for tick, me know for top, yeah. Man, I watch my body like Sade, me watch a match, yeah. Anything him said, them girl, I do it like it's tax. But make my own money like the girls in movie trap. Classy, real bad girl, me get nasty. I do whatever me want just because I'm a bossy. Yes, I'm the one in charge. Never get my booms and him still fall in love. Yes, I know anybody can touch this. Baby, I am not a hoe. Rice and peas, body hotter than jollof. I feel bigger TS anyway, yes, in my pass.
And if you hear this sound, then go on bend your back. Go on bend your knees, baby, shake it to the max. With the DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max.
My heart tonight is full of decision. More time you just got to decide. If you want to stay at the party or you want go back home to your wife, girl, you're making it up. Girl, the way you are, rock it and a shift it and a wine with the big fat buff. Tell me why you feel like it on time, and girl, why you give me that tough? In the big of the night, no fight, my girl, I want to give you love, love. Grab and tight like handcuffs, girl, make me feel like semi do your bend down plaza, your bad like a Gaza fan. A1 for your dedication, when you flip it and a dip it and a whip it and a box and galang. Up in the club in your section, money rain when you jiggle. Girl, get wild at the mingle, see the baseline cards in a ripple. Wind up your waist, grabbing up your stiff nipple. Move up your body in a cripple, my girl, call your tough.
Make your wet, no the tip of the top of the cock. Back way where your boss a cock up your back. Say she want it harder, me no fi stop. Little pink pussy cocky blacker than a harawak. Me make you see enak and on a hammernack. She say me dark and slim but me talawa. What you want, galawa? She want the long body, la la long, lele lele. She want the long body, la la long, lele lele. You can't stand it, la la long, lele lele. She want the long body, la la long, lele lele. Up in the belly, lele, la la long, lele lele. She want the long body, la la long, lele lele. You can't stand it, la la long, lele lele. She want the long body, la la long, lele lele. Up in the belly, lele. Tell her no say me ya beg you, so my you come in. Yeah, this is me ya defend and a Rudiga. If you see it tight, me ya come in and ya come in. You nah see me na no pen, we no bully na. Girl in a little sun dress, so me pull it up. She cock it up, when me show me your fish, show me back. Can you quint up me something, can you do me that? What you want for your pussy cat? She want the long body, la la long, lele lele. She want the long body, la la long, lele lele. You can't stand it, la la long, lele lele. She want the long body, la la long, lele lele. Up in a di belly, lele, la la long, lele lele. She want the long body, la la long, lele lele. You can't stand it, la la long, lele lele. She want the long body, la la long, lele lele. Up in a di belly, lele. You have a grip, you have a grip, you have a grippy glue. Cute face and you're pretty too. Feel good when me heal and you mingle, ooh.
Girl, you a mad me. That's what your kitty do. But me, you fi keep it cool. Girl, say she want star in a little blue. Yeah. See your star get wild from your sippy boost. She say your big foot size of your filly shoes. She want the long body, la la long, lele lele. She want the long body, la la long, lele lele. You can't handle the la la long, lele lele. She want the long body, la la long, lele lele. Popping at the belly, lele, la la long, lele lele. She want the long body, la la long, lele lele. You can't handle the la la long, lele lele. She want the long body, la la long, lele lele. Popping at the belly.
Soma baka tu hane jali hau mimi siba vitoma
K-Town, ni badoma Nagaso kwa the beats, ni mudoma
Kubuge butamanyie ni budoma Kulia noru batanga, obo ni budoma Eta minolea bulikiro mbudoma Kumbua gota gulie, obo ni budoma Ukalo takunava mbudoma Kubungo tatirimano, obo ni budoma Kugaya wakusaye mbudoma Kuhale vitali vyawe, obo ni budoma
weather is getting cold, cold inside. Double sweater, I'm young, ordinary, paranoid. I can picture this world without you, my life.
Aramo kimote baricho mikimote asambe ngathi mina wantswaramo asimote wantswaramo asimote wantswaramo asimote wantswaramo kimote 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 asambe kanjene bathi kimote 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 kimote.
I'm bamba ranja. Ay, ni tala mon bamba, un tinga, un tinga bine boye ni tala mon bamba, un tinga, un tinga le boye ni mama. Kato bamba ganja, kati wano bamba ganja, kati wano bamba ganja. Ay, ay,
kutsu di tsang. A una challenge in control sound ye tsan. Kits about to ban a link challenge.
Aye.
A una challenge. A hold it sharp. A hold it sharp. Snogo no go a see.
Oba team my. Aye. I'm in a rock shabang at 10,000 yen kulunga. I need to make a money castle. Funa Mali is a wasan. I'm in a rock shabang at 10,000 yen kulunga. I need to make a money castle. Funa Mali is a wasan. I wait. What's the one man he be? That's the Mali in his team. I'm in a castle. I'm in a Funa Mali.
Oi man.
I what's the one man he be? I that's the Mali in his team.
I wanna my lead. Yeah, you know what I'm saying. Oi. Oi, 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 man. Upu pori. Yeah, piano. Yeah, you wanna man.
I'm not. Wait, is she from Kenya or Uganda? Oh, you met her in Kigali, Rwanda. Tell me why, in the middle of the night, your phone is ringy, 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 rangarai. Tell me why, she doesn't know you have a why. You're trying to dingy, 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 dangadai. Baby, I got one question for you. One question, who the fuck is Amanda? Who is Amanda?
Lizer.